Naje moyo na jikuna kuna. Nukuliza nini nunasema atia kuna. Twende party.
Magic anger on the beat.
Party after party. Party after party. Party after party. After party after party.
Nyama nyama nyama. Nyama nyama nyama. Ya pum pum. Ya slay queen. Leo niko fly cutting oingo. Buruka tingo ingo. Wika tu pisika tingo ingo. Buruka tingo ingo.
Chokora mapipa unakiuna Shakira. Pigo kuni dakira kamote mashira. Gokinya nadira kuna pokonda fira. Sina saa majira mkisi azira. Teko basi pakira kuna du Maria. Kanivajo Maria akiga kiwashira. Kauna penda za dogi leo ni punda kasia. Kauna penda za mbogi leo malaya kasia.
Party after party. Yeah. Party after party. Yeah. Party after party. After party after party.
Party after party ni kumosha people. Yeah, yeah. After party tunamosha people. Party after party ni kumosha people. Yeah. After party tunamosha people.
I'm craving ya kishada. Craving ya kishada. Craving ya kijaba. Craving ya kijaba. Odi wa Murang'a lena pia natuma. Mete after mete. Manjoti za kumwage kazi mwage kia private site uko akete. Kani mashada nazi wa shadara ni ntele kwa uko kamete. Demia kwa medeo sike jani na mchimba toka nyuma ndo nisione kupe.
Yeah, niko ndane na shida pasi ganje. Hapa nipate hata kama tutake. Hada mkate mkatanga na maji makali na bale. Iko nini sijali. Waita leta na ufanye haraka. Na hizo tacos ya nzange kubwara. Ambia DJ mana ijani swara. Kali ya ride la full shot na mwaga. Cheki likidiki ndo nikiangushe ndane. Na bado nikibigi utakonfirma gizane. Kama pina hili ngeze dini mini nani. Kali marafiki manafiki jambu nane.
Party after party. Party after party. Party after party. After party after party.
Party after party ni kumosha people. After party tunamosha people. Party after party ni kumosha people. After party tunamosha people.
Nikungisha nisitishe nikimbichwa magere. Nikulima iyo migodi wekewe mchele. Suba wako ni waumatika ni loyo akwere. Pigwe mbosho na dere adi atowe ni pere. Kana washo na kudu apo towe upele. Nikachampe nduza jito nikatiko shere.
Sanyi party after party.
Kakai party na
chitante. Sound pia kwa radio siyo mitele.
Matembe, niko fete, nimejisete, amejibeba, usimuweke. Niko east kwa mabiz na manjege wako ona. Amejibeba ako fine, sura nzuri ya mevai. Kweli nini uko high, piga mushu kwe high. Ukiweza toa kutu uzirai, ukimwaga sikia fine. Kazi safi inadai, ototo wili tunadai. Njoki nduta na wamai, uko nini uko fine. Jangreto walai, uko maji high dine. Takukata walai, tumuwabeba walai. Ngoma mbili zinadai, nikimada sema high. Kwa vuva na rai, hey.
Big tune kwenye club wanacheza.
Wabebe,
money boy.
Gachi B.
Chuchuma kama vile unafua, kama unapika basi nije kupakua. Chuchuma kwenye chocha mabua, ila chunga mchanga singie kitumbua. Chuchuma, kisha ulekeze nyonga iyo. Chuchuma, unitoneshe kidonda iyo. Chuchuma, unanyoka na konda iyo. Chuchuma, mwenye mlima kidonga iyo. Aika toto,
moto moto,
moto moto,
moto moto.
Ay bye koko,
moto moto,
joto joto,
moto moto.
Kamata, ukuta, shuka mbaka chini teke danzungusha. Kamata, nakupa, nikishika nyundo nipasue kichupa. Dada mko wapi? Basi muingie kati. Chuchuma, 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 chuchuma. Kimbau mbau, tukunyema, pilau lau. Nipe supu tena, mashau shau, kana sinema. Yani kana kula ndizi bila kumenya. Basi nipe za kichina
Msamba,
fanya kama Bruce Lee
Msamba,
viuno vya kusigina
Msamba,
fanya kama Jet Li. Navocheza kwenye chaki kana taka akataki. Na chumba ni varangati kwa ito. Na pembeni katikati na katachi bila wasi kamedata na wasafi taito. Aika toto,
moto moto,
moto moto,
moto moto.
Ay bye koko,
moto moto,
joto joto,
moto moto.
Kamata, ukuta, shuka mbaka chini teke danzungusha.
Kamata,
nakupa, nikishika nyundo nipasue
kichupa. Ole manga, mama ngango, sindi. Ole manga, mama ngango, sindi. Ole manga, mama ngango, sisi ni mabwana za mabibi zao, sindi. Ole manga, mama ngango, sindi. Ole manga, mama ngango, sindi. Ole manga, mama ngango, sisi ni mabwana za mabibi zao, sindi.
Sina lobaya, wacha kushanga. Na tuna haya na iu manga. Nkujua jaba nkiri mshashanga. Nko na mbuki yangu nkute kwa mta. Tukjaza kila siku vile inafa. Usingizi lisho jala na siku saba. Nguze tuchafu badu na geuzana. Legalize it, miti ni dawa. Mangoko wote wako na umanga. Mangati wote wako na umanga. Mta zote ziko na umanga. Kamu ujui sisi wote ni wale.
Wale manga, mama ngango, sindi. Wale manga, mama ngango, sindi. Wale manga, mama ngango, sisi ni mabwana za mabibi zao, sindi. Wale manga, mama ngango, sindi. Wale manga, mama ngango, sindi. Wale manga, mama ngango, sisi ni mabwana za mabibi zao.
Nanda imekazwa inushikishi. Napita nikikata nikisipisi. Napika iyo kitu inapisipisi. Ukiona mina mbulu juan komasi. Nakemba wambushi kunjeri na masi. Izo shimo zote mina maki. Nakata best William loso na kesi. Chobo wa kasongesho. Biki cho, icho icho. Kalongongo na banono. Kilokolo, chambao. Kuchengwangwa kwa grao.
Sini ole manga. Mangango sindi wale manga, mangango sindi wale manga, mangango sindi wale manga, mangango
sindi wale manga. Kama embe toto, nitakupa mpaka uzirai. Hili penzi sila kitoto, utabaki umenikubali. Taratibu bwana mkunaji, leo na shake kini kiminaji. Joni ongeze, ikamato silekeze.
Participate, Johnny, ongeze.
nielekeze. Nauliza niongeze. Ikamato silekeze.
Nyonya kama nectar. Kitu mufuata solo ni macheta. Sio bomi nalipuka ni mavela. Tunakuliza leo kivuvu zela. Zimekushika zimetufunga kijela. Riang ni kukambatia na kukemba. Na mawezere uziza ya ayela.
Ringalingaling, school bell ring. Na mindo bell ringer, na opeleka na rieng. Tuma pin, mejipin na makoro. Nakapenka na ninyonya mbu. Ohoro wakuo, mwendo wakuo. Ina nifanya nisike kushika matakuo. Izo zakuo, chesi kufakuo. Ziko nyariyan kushinda hata za mamakuo.
We run this thing, tunasafisha garada. We run this thing, kwa wapele kanarie. I say we run this thing, tunasafisha garada. We run this thing, kwa wapele kanarie. Everybody say rada, rada.
That I will never forget. Drop me a pen and a location. Stack your stories a scene. We stack in my conversation. Stack it. With Danny Patak on your gate. Come on, the appointment. You know that I won't be late. No. This story not do well, well, not late. So, got time for me to really sort to participate. Take a selfie.
Leonie may come to get down. Leonie may come to get busy. You've been on my case for a while. But, baby, I am not that easy. Today is your lucky day. What you gonna do now that you have me all to yourself? So come and get this before we get down to business.
Take a selfie,
baby, now my lover.
Do a selfie,
number one lover.
Take a selfie,
baby, now my lover.
Do a selfie,
number one lover.
Take a selfie,
baby, now my lover.
Do a selfie,
number one lover.
Take a selfie,
baby, now my lover.
Do a selfie,
sweet like mango. Sweet like mango. Like a mango, sweet like mango, no masala.
Bamba world girl, them around the city. They say boy, never fall a victim. Kana mina utakula fiti. Kala mi matatu ma graffiti. Wakuliza mamo vipi, tuna wapa fiti fiti. Kama ni noma, itabaki wa mititi. Titi, yeah.
Rasta si gangsta na pasha na washa. Shikisha tapasha, tapusha mipaka. Nandika mikeka. Jaribu eleza, hakuna kucheza na kupembeleza. Tuna wajibu wa kutekeleza. Nitaratibu kusema kitenda. Chakula kibao ni shida kumeza. Ni tena na tena.
Na jicho la kukonyeza na mikogo kashakia. Nyuma mkia pweza, shepu katapira. Mechi tunazozicheza kitandani funikira. Ameniweza na pumua kwa mipira. Tena, kiuno laini, chuchu dodo dodo. Kitoku ni kipini, toto jojo jojo. Afaedela kimini, nyumba rojo rojo. Katoto ndizi maini.
Fire,
fire, fire.
Utajanipa mazongo, ukijaritaya,
taya, taya.
mbaya. Unakweni changanya manufa, kiuno spiri kama msufa, kwako napona. Majapu sama kirufa, mkigo nunabio nifunga funga, magoli ya kona.
She no go man, boy, would you give me some? Give me some. Shorty gave me then she called me red headless, sleeping with a girl next door. And when she came, she said she no go man, boy, would you give me some? Give me some. So we start to bam bam banana bam banana banana bam bam banana bam banana bam 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 banana bam banana banana bam bam banana bam banana bam 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 banana bam banana banana bam bam banana bam banana bam.
She wanna body watch me girl, I'm a jam the way she love herself. I'm now and I just do so. You better want come over right here, you know. You better come and give me some pam 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 pam. I don't wanna, bet you, babe.
Chain ori ori, niko kori kori. Fuko pori pori, ndio nimejaza kama kori. Ameshika kutu siya naka, fori fori. Shika tori tori, chezia doli doli. Teka msupa ana mabui bui. Unastuka nimekuteka na unijui jui. Unataka singo flani za magui gui. Kauna swara kuja area nina chui chui.
Inauma, but itabitu zoe.
Nasema damn digi digi many team weekendi. Come me vivi to you kill vi deadly. Sema damn digi digi many team weekendi. Come me vivi to you kill vi deadly. Check it. See that out chapana nina tao. See that out chapana nina tao. See that out chapana nina tao. See that out chapana nina tao.
Nakata wapani, niji fry liva jo si jamanga me. Nikuririma, niki ivamale. Nikiririma na balas nangale. Biga diva dimba kitambi ya bale. Juma kikujipa kitani na male. Na sita 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 ni na makakarin. Izame futi sita kifuwa dangar. Kitanka kegi dadi cham na kunywa. Ni tam tam cheki have some kunywa. Kahanjam kakikami na kiuwa. Bonge small kama shimo ya mapua.
Odi wa muranga wanadai niwe wao. Mademo na wanyoroshia kwanza kwao. Ikuzaoni misitutuka za mao. Na jeki zao zimesaka kama tocha zao. Na hivi ndo mingi ya stay tone na kajaba. Na hivi ndo micheza longo na wamadha. Shosho manguru anadai sijika wada. Na zake zimeshika asha meza kajaba.
Na sema damn digi digi many team weekendi. Come hivi hivi tuji kill vi deadly. Sema damn digi digi many team weekendi. Come hivi hivi tuji kill vi deadly. Cheke see tharao chapa na nina tao. See that out, chapana nina tao. See that out, chapana nina tao. See that out, chapana nina tao.
Cheki anani bore, kwanza za kitore. Lafu anani ngore, kwanza za kingore. Supporta ni chore, anki kupiga ngote. Alafu utani nyore, anki kupiga ndiole. Kikupiga ndiole, anki kupiga ndiole. Supporta ni nyore, anki kupiga ndiole. Kikupiga ndiole, supporta ni nyore. Anki kupiga ndiole, anki kupiga ndiole.
Cheki tu mahaga mina drive mkemba. Mina kiboru getu ni naspeki kache. Kiwekewa kana daimandazi. Kupa kiwekewa kana dainanasi. Na ukikanyima kana sura ya kazi.
Bilinji makuwa na ndogi.
jambo. Usiseme hii mwaka sina scandal. Kuna ngoko na dai ku dismantle. Hii time ya mwezi huna tampon. Usinyonge nyoka kama huna valon. Baby girl, pardon. Chuma inavuma, ikiskumwa. I'm a love doctor, kinikmtuma. Na wabeba beba bila kifua. 2022 naomba kura. MCA Langata isha kuwa. Alejandro love quotes zimevuma.
Me say where you want, girl, I me say where you want. Your bubble it and rock it down like you are with the law. The way you wind, you're representing Mama Africa. Caribbean and then we link up in Canada. Busy remix it with Tiwa from Nigeria. We have the keys to the city, we not coming now. And if you love it, pass the bank and go so chulala.
Who got the key to the city? Who got the fine face, pretty pretty? I got the man, them witty witty. The way I wind my body boneless. All your friends, they must to confess. I'ma give it to you, so no stress.
No stress.
Get your body right, there's no rest. The way I wind my body, boneless. All your friends, they must to confess. I'ma give it to you, so no stress.
No
get
stress.
Your body right, there's no rest.
Oh, Nana, look the way you wind. Back it up and give it to me one time. Oh, Nana, you're so fine. Keys to the city, girl, I'm a cool man.
Whole day me a go through trouble. Money got me walking on a double. Me can't sleep cause this life is a battle. Sleep a little bit, you might just get shot. Tax money, rent money, food money, fuel money, power money, water money, health money, what? Many cars, if I can't take it, can't take it, can't. No matter how sit it, just you put it car. So when I'm in the club, DJ, play my music so loud. Throw my troubles all away. This one's for you and me, yeah. When I'm in the club, DJ, play my music so loud. Throw my troubles all away. This one's for you and me, yeah. Selector, kuna bantu bazinde. Kube music is your kabi futures in there. Selector, kuna bantu bazinde.
one's for you and me. Yeah. Selecta, kona bantu bazine. Kube mizike joka vifejo zine. Selecta, kona bantu bazine. This one's for you and me. Yeah. Some people take the streets to the church. Many people bring the baggage to the bar. I left all my burdens in the castle. Please, kube mizike yamika. Some people all the time baba banja. Too much stress, so them start doing ganja. Making money is getting much harder. Sit a young girl ko kaluba. So when I'm in the club, DJ, play my music so loud. Throw my troubles all away. This one's for you and me, yeah. When I'm in the club, DJ, play my music so loud. Throw my troubles all away. This one's for you and me.
Inna the club, boy, come no deform. Move for me, boy, ya shake your bum bum. Bend your waist, make a feel a ring tan. Boy, me, I like it when you do that. Let me go. Don't be don't get me all that to me Joe.
She say, they call me a red.
I go rock your body when you enter my zone. Inna the club, boy, come no deform. Move for me, boy, ya shake your bum bum. Bend your waist, make a feel a ring tan. Boy, me, I like it when you do that. I get on. Don't go, let me go. Oh, di dan dan, oh, my bami Joe. Take it easy, no go break my bone. Hey. I go rock your body when you enter my zone. Hey. My lover, you make me shiver. Nakupenda, bring your body closer. Hey. My lover, you make me shiver. Nakupenda, bring your body closer.
Bye. call me and say me if you tell him a story. That's how I've been sins upon me. And that's how I mean to give him the glory. I'm delighted. Jano said my passion ignited. Got the music, get me excited. I'm coming like a potion. Blessings all for my life and my thank God for the journey, the earnings, not just for the plus. Yeah. Gratitude is a must. Yeah, me say blessings fall by my right hand. Bust a toast for the friends, let take off every load. One time, did sit down in a class and we pour. Then all is in the road and me go on with the road. Toast. Yeah.
True, and I feel the same way. I can't deny, baby. On the kuhole, I will die for you. I swear, who sit is sure now.
Vimele, bele.
Oh, I know bigger.
Kelelelele,
empty kuchifanya.
Viere, bere.
Kosi si awato es. Oh, baby.
Vimele, bele.
Mane tantarira.
Kelelelele,
wanuk nuko, baby.
Viere, bere.
Kosi si awato es. And I want them to know, oh yeah, hey, you're the one I love, one and only, hey, the one I want. I want them to know,
baby, hey,
oh my,
you're the one I love, hey, the one I want.
I saw one baby, one for your one baby. Drop it down, baby. Show me you want to see a little kupa mama. I saw one baby,
you shake your tool.
Drop it down, baby,
you shake your tool.
Show me you want to see a little kupa mama. Yeah, pensi ni shere, pensi pia vita. Tugombane tupatane, siri yetu ya ndani. Eh, aga, unapo mestare, ni vitu vya kupita. Hasa visi kuchanganyo, kanishusha thamani. Ah, penzi langu si chenze kachura, iwe dance.
Iwe dance.
Kanifanya mchipu the rule, emergence.
Emergence.
Oh, maina, moyo wangu mwenzako mimwe pesa.
Mimwe
pesa. Nisije kufa, kwa mapresha ufungwa iweke. Aswa, usitishwe na ya.
Vyele, vyele.
Oh, anapiga.
Vyele,
vyele. Eti kujifanya.
Vyele, vyele.
Kwa sisi ya watoweza. Oh, baby.
Vyele, vyele.
Pale tantarira.
Kelelelele.
Mwenuk nuko, baby.
Vyele, vyele.
Kwa sisi ya watoweza. And I want them to know.
Oh, yeah, hey, hey. You're the one I love.
One and then know,
hey, hey, hey. The one I want to.
I want them to know,
baby, hey, hey.
Oh my,
you're the one I love.
My mupena sana,
hey, hey, hey. The one I want to.
I saw one baby, one for your one baby. Drop it down, baby. Show me you want to see a little kupa mama. I saw one baby,
you should get to.
Drop it down, baby,
you should get to.
Show me you want to see alicho kupa mama. O penzi letu moto,
moto.
Moto moto baby,
moto.
Lila wanguza,
moto.
Moto moto,
moto.
I say baby white a fire,
moto.
Na wachoma guba,
moto.
Moto